kungunyane bamudzekele tape bamaje lava
bachawala
imtolo
yamtara maje bachawala
leza le
kokhela bachawala
imtolo
yamtara bachawala
tiko vata
te bachawala
imtolo
yamtara